Sleepless Beats.
Jay Gucci to the next fight. Jay Brown. Akapondo Musexen. L.I.P. Dear Dad. Abana Sweetie.
Boss Beats.
Abana Sugar.
Yasikatiamu ya yeni makumbuka mtala Infa ya nukaleza ya nikanga kuivala Awishi nga kulianga nitandize mamkwala Kuziwa na nifaila kuwanga che mtala Life ya mene mwanzo ni pempelela Ni matulukusha na inepaka nkavikeko Dawani ziwa wa family siwa masunga wangazini tamba nivutika Lyonse nga chiteko Skulu sina sirize mwete ati na sila mgrade na inika kilasi Next level na ilenzo funo ngena Bati kuna sowa wanili pili la klasi Chanchani kanga kuziwa chemu na fela Ndawa nafutika pachalo nangala che failure Pango niseka bantu mwana wanjilo Nani mweni wanekela ine pano panzi
Awishi nina mione kwa ine dadi Ndawa nafutika pachalo ini badi Awishi nina mione kwa ine dadi Dadi Awishi nina mione kwa ine dadi Ndawa nafutika pachalo ini badi I wish you knew me when you call in a daddy. Daddy. I wish you knew me when you call in a daddy. Tavana puti kapachalo ili bandi. I wish you knew me when you call in a daddy. Daddy. I wish you knew me when you call in a daddy. Tavana puti kapachalo ili bandi. I wish you knew me when you call in a daddy. Daddy.
Mwelesa mwote alise baperindia Mapresha jakange na muma menga Satana anapaya bambili bakaya Asive eni cross ine mimu paya Lesti ni pisi kose mwaba Iziba muli sefu kumwamba Mugani poshele face boni ine nabanzanga Nipempa muni dali sene shaka panga Mafamili muna tisila niba fake Ukapempa sivanga kupase steak Malamu lo kufa imwe yenze mistake Mukamu pushi yala ni mapiki Benangu kaleza patashara poche wabiri Family kaleza yalila muna tira tiri Kumtime kuriche virunda Na veve kaleza sifi pola kapondo
Awishi ninga mione kwa ine dadi Lava na puti kapatalo ini bandi Awishi ninga mione kwa ine dadi Dadi Awishi ninga mione kwa ine dadi Lava na puti kapatalo ini bandi I wish you knew me when you call in a daddy. Daddy. I wish you knew me when you call in a daddy. Tava na kuti kapachalo ini bandi. I wish you knew me when you call in a daddy. Daddy.
If boy na gumona, akanyama na mimona. Ken Case, Bachibodia, Beauty Natch, James. Nati Pizza gumona, po.